international boy, DJ Perez.
Alumba ardhi akaumba mbingu, akaumba bara mwezi, kaumba nafsi akaumba wivu, akaumba ina mapenzi. Na kukuacha si swali, siwezi jaribu, mana penzi kwa mzani umenizidi mahivu. Shika vima usukani, twende taratibu, baada ya tuta baby koleza gia. Yeni tam tam kama pipi, na kuta switi, arote rote. Fundi kwenye kuchi kuchi, shepo vipi kama lote. Vete cheni shadiliti, sitaki chiti, watoke toke. Kwenye moyo nimekupa siti, wendo derema, so kukwacha o.
DJ Perez in the mix.
Hadithi kunja hadithi njo, utamu kolea, mwezenu kubaliko kwaro, imeni nokea. Vishanshuda pole niho, unalo ambea, utaja kubwa makwa shako, kwa kutungea. Tena mikwake nuda kitari, na mpati bahalari, wana itaga sukari, alamba ham. Na jana nilifunga nkasali, nikamuomba jalali, tuepushe madohari ya wanadamu. We mtamtam kama pipi, na kuta switi, arote rote. Fundi kwenye kuchi kuchi, shepu vipi kama lote. Vete cheni shadiliti, sitaki chiti, watoke toke. Kwenye moyo nimekupa siti, wendo derema, so kukwacha vo.
Kando yako nina furaha na mani, mapenzi ya dhati naye nipa sijawaiona ndani juu kifo cha mende chali badi tu badi mande tu mande ndani juu badi tu badi mande tu mande. Oh baby, do me like it's my birthday. I've been around the world but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love. Oh baby.
Vicky Bundy.
Elewa wewe, wewe, wewe wangu wa moyoni. Ulivonjaza nipo moni, hakika mwengine sio weza wagi. Wewa thamani, kunipa maulana. Oh maulana, uweza wagi. Monday, I'ma do you like it's your birthday.
I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love.
International boy, DJ Perez.
Dunia, kumbe tamu. Nilikuwa wapi kwinjo wanadamu. Yani dunia, kumbe tamu. Nilikuwa wapi. Nipatia mwana, nilishangalia sana, na kujikatia tamaa. Oh la la le, oh unavyonipatia, mama najifia, ama umepania. Oh la la le, baby you my angel, mwenye raha za mwanzio. Oh my God, let me sing for you. Sing for you.
With the bag, we could find our own vessel. Gotta get that shit, you know, nigga, gotta roll. girl, you're making it hard to play this role. I know you wanna spend time, but we gotta keep that job. You know we have a baby coming, we gotta get it right.
I don't wanna fight about it, we spoke about it. Yeah, I know it's hard, but what can I do about it?
Girl, you know I never meant to diss you. I just go crazy when I miss you. Girl, you know I never meant to diss you. I just go crazy when I miss you.
Sijazoea kubembelezwa unavondekeza bwana. Tupendane nikupe wana. Kina safari na Lola wakuite na wewe baba. Ni vingi tumepitia, matusi na wivu nimejionea nikavumilia. Jina na pesa nilizopata na mimi nikakuvimbia. Ila kwako sitoki, nishapata hukufa kuzikwa mwenzangu kwa kweli siondoki. Jamani kupendwa raha, raha. Kupendwa na wewe Ali, kupendwa raha, raha.
Oh yeah.
Isiyopitiliza.
Jamani kupendwa raha,
raha.
Kupendwa na wewe Sheri, kupendwa raha,
raha.
Hey, oh,
love is a beautiful thing. Ukipata unayempenda, wala is a wonderful thing. Baby, that you are my beautiful thing. Kwa penzi lako mimi nimeloa, na kukunda my baby. Ooh, yeah. Forever my baby, ah. Zetu tuziweke kando, ukinyacha tadeidi, ah. Baby, yo, yo. Milima na mabonde, ah. Nimepanda nikashuka, bado minarudi kwako, ah. Minarudi kwako, baby. Jamani kupendwa
raha,
kupendwa na wewe Sheri, kupendwa
raha.
Hey, oh, oh.
Jamani kupendwa raha, raha. Kupendwa na wewe Ali, kupendwa raha, raha.
Ay, ay, ay.
You can lean on my shoulder anytime you feel alone. Baby, you can call me a soldier. Sitaki nikuache wewe solo.
Jamani kupendwa raha.
The International Boy, DJ Perez.
Kama na mwona, yeah. Kana jificha ficha mana kamebeba zigo. Chajabu hakana mambo, yeah. Katoto kadogo ila mchezo meusoma. Toto la kanairo, you know take bairo, kana nifanya psycho. Oh yeah, kana jificha ficha mana kamebeba zigo. Toto la kanairo, you know chaki bairo, kana nifanya psycho. Oh yeah, kana penda kapicha kama mwana wa mitindo. Haya basi jionyeshe,
we mama.
Na kama unajamini mzuka ndiyo huzidondoshe,
we mama.
Haya basi jionyeshe,
we mama.
Kama unajamini mzuka ndio uzidondoshe,
wewe mama.
Toto la kanairo, nairo, nairo. Toto la kanairo. Toto la kanairo, nairo, nairo. Toto la kanairo. Toto la kanairo.
Dio mio.
Toto la kanairo.
Kurugenzi.
Toto la kanairo.
Nairo, nairo, nairo. Kakona, bonge la zigo. Sura kirigo. Toto akicheza na fimbo na patipigo. Kana pendeza kalivyo kana maringo. sukari inazidi kipimo na mwana figo. Fishi na mwiko na songa sima size ya soja. Majiko jiko imelazimu take mboga. Madiko diko tamwa rojo ni kuonja. Kona kijiko na lapojo bila woka. Kiono kibiringisha, maluna nifikisha. Vile unapigo na sifa shinda mafashionista. Madema insta madiva kwa kio mesikitika. Weke mafilter kwa picho na kari pedirisha. Bado ona ngaza idi yao. Choto laka na ero mashala mama lao. Wafure wapasuke shauri yao. Wakumbushe malipao. Danga danga kaonyeshe mkali wao.
Choto laka na ero, kino chake bairo. Kana nifanya psycho. Oh yeah, kana jificha ficha mana kamebeba zigo. Toto la kanairo, kino cha kibairo, kana nifanya psycho. Oh yeah, kana penda kapicha kama mwana wa mitindo.
Aya basi jionyeshe,
we mama.
Na kama unajamini mtuka ndiyo huzidondoshe,
we mama.
Aya basi jionyeshe,
we mama.
Kama una jamini mzuka ndio vidondoshe.
Oye mama.
Toto la kanairo, nairo, nairo. Toto la kanairo. Toto la kanairo, nairo, nairo. Toto la kanairo. Toto la kanairo, nairo, nairo. Toto la kanairo. Toto la kanairo, nairo, nairo. Toto la kanairo.
Arufu kwa sambamba na urembo wa sura yako, mabusu ya midomo yako ni ishara ya upendo toka moyoni mwako. Naahidi nitakuwa na wewe daima na nimezama cha mapenzi kisima. Jitahidi kunitunzia heshima, wambia wengi sana na wamejaa fitina. Salami say K-I-S-S, just a kiss for you. Unanipendeza sana we mama. K-I-S-S, glad to call you mommy as you call me daddy.
Love you ceaseless, yo.
You be my sweetness, oh. You be my sweetness, oh, 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 oh. Your body set your body fire, body got me breathless, oh. Boy, you got me feeling so blessed, oh, 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 oh. I go praise, I go dance, I go break in my waist, in my head, in my head, in my head, in my. You dey play, you dey score, you be dancing, ma, wah, wah, wah. I go praise, I go dance, I go break in my waist, in my head, in my head, in my head, in my. You dey play, you dey score, you be dancing, ma, wah, wah, wah. Don't wanna know, don't wanna know. I wait on the show, don't wanna know. Your energy, my remedy. Body set to back. I like this your lamba. Boy, this your body bamba. Hey, we pull up till it bamba. Today I give you lamba. Boy, this your body bamba. I go praise, I go dance, I go break in my waist, in my. In my head, in my head, in my head, in my. You dey play, you dey score, you be bouncing, ma, wah, wah, wah. I go crazy, I go dance, I go break in my waist, in my. In my head, in my head, in my head, in my. You dey play, you dey score, you be bouncing, ma, wah, wah, wah.
The International Boy, DJ Perez.
I like this your lamba, your body bamba. Girl, I pull up to the bamba. Today I give you lamba. Boy, this your body bamba. I go crazy, I go dance, I go break in my waist, in my. In my head, in my head, in my head, in my. You dey play, you dey score, you be dancing, ma, wah, wah, wah. I go crazy, I go dance, I go break in my waist, in my. In my head, in my head, in my head, in my. You dey play, you dey score, you be dancing, ma, wah, wah, wah.
Puff, puff, pass, my Mary Jane. I'm high on life, wanna meditate. So allow me, make I enjoy life. Cause problem not the finish, oh, eh. Every day different, wahala. Problem not the finish, oh, eh. Pretty girl, come wine pon the cocky. 10 toes, one girl, make it touch it. Touch it, touch it, touch it, touch it, touch it. Pass, pass, pass me the dutchie. Pretty girl, come wine pon the cocky. 10 toes, one girl, make it touch it. Touch it, touch it, touch it, touch it, touch it, touch it. Shut up and let your back up do the talking over. So back up and bend over. Let your back up do the talking over. Say on the cocky, 10 toes, one girl, make it touch it, touch it, touch it, touch it, touch it, touch it, touch it. Pass, pass, pass me the dutchie. Pretty girl, come wine on the cocky, 10 toes, one girl, make it touch it, touch it, touch it, touch it, touch it, touch it, touch it. Puff, puff, pass, my Mary Jane. I'm high on life, wanna meditate. So allow me, make I enjoy life. Cause problem not the finish, oh, eh. Every day different, wahala. Problem not the finish, oh, eh. Pass me the dutchie. Pretty girl, come wine pon the cocky. 10 toes, one girl, make it touch it. Touch it, touch it, touch it, touch it, touch it. Pass, pass, pass me the dutchie. Pretty girl, come wine pon the cocky. 10 toes, one girl, make it touch it. Touch it, touch it, touch it, touch it, touch it, touch it. Touch it.
What's that?
Unataka benzi ama unataka benzi? Oh mama, basi ukitaka benzi nifuate twende hivi. Oh mama, mata nikupangilia kama kuku wike. Mimi kijana bomba, utanipenda sana kwa
kwenye duve. Siri zikigonga na utafahamu siri ya hii duve. Mama Malikia ni kamata mugongo, na mimi kwa kamata mugongo, niendeshe ka bicycle na ujuzi wa jua kali.
Distance, Some people are worse than pandemic. If he go cause my peace, then I go take my leave. If he no be money, do not disturb me, please. If he go cause my peace, that's some expensive shit, oh. If he no be money, do not disturb me, please. Man, just roll on. It is what it is, yeah. Man, we will live on. Money no they bring happiness, so oh. Now when I get money I realize, so oh. But I no be hypocrite. I dey pray make you get your own too. See bad times so never last. Hey, let me love my last, yo, oh, 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 oh. Life comes at you so fast. Small time you don't become waiting you hate, yo, oh. Okay, they hate their lives and they're lonely. No energy for nobody. When no they happy for me. Okay. You hate your life and you lonely. No energy for nobody. No waste your time and I know say yo, yeah. If he go cause my peace, then I go take my leave. If he no be money, do not disturb me please. If he go cause my peace, that's some expensive shit, oh. If he no be money, do not disturb me please. My disorder.
Lover boy, in case you don't know, she love a boy. Oh no,
missy love a girl. In case you don't know, see how come you let them. Oh no, na kama njiwa anavyo pepea roho yangu unailemea.
Naona Mungu kakupendelea.
Basi kumbatie hadharani, unipe chumbani.
Weni moto, weni moto.
Pete yangu, pete yangu, pete yangu. Weni kama pete yangu,
pete yangu.
Toka kwa jua njo kwenye hema. Wamekutesa sana mino chanda chema. Na wapambe wale wasiopenda mema. Wanatuombea vita sisi mchadema.
Yani humoto hausini na kwa maneno ya ulimi. Nisho sadiki moyo kadupenda viwewe. Basi kumbatie hadharani, unipe chumbani.
Weni moto, weni moto.
Pete yangu, pete yangu, pete yangu. Weni kama pete yangu,
pete yangu, pete yangu, pete yangu. Weni kama pete yangu.
The International Boy, DJ Perez.
I can no more pretend, just got on my defense. They do things from the end, swear you go like me. Can I be your man? Bad friend with no relent. Doing all the things you like. My temperature rising. You be my queen, I don't need no rules. It's a love song, I don't need no blues. You be my sugar, I don't need no juice. Baby, loving you is a must, yeah. Whatever I done, girl, I have no clue. From a distance, girl, I'm feeling good. Steady on the grind, I be making moves. cause I want satisfy you. Cause you my medicine, cause you my remedy. When you wake up for money, I go there by your side. Oh baby, oh my baby. Girl, we can never go wrong. We no go use your body pill. No go use your do test strong. Although me I no go do town. You know with your heart you know. Nobody else can take your throne. Whenever you need call my phone. Be your superman. Be my queen, I don't need no rules. It's a love song, I don't need no blues. Be my sugar, I don't need no juice. Baby loving you is a must, yeah. Whatever I done, girl, I have no clue. From a distance, girl, I'm feeling good. Steady on the grind, I've been making moves. Cause I want satisfy you, yeah. Cause you my medicine, yeah. Cause you my remedy, oh. When you wake up for money, yeah, I go there by your side. Oh baby, oh my, oh my.
International boy, DJ Perez.
She wants a gangster in a bed tonight. She wants me, I know. And man, a full ground me a day tonight. She a calling my phone. Oh, she say when he's so unruly. Tell me the main reason you want to woo me. The man with a ED. Curious girl, she got questions for Siri. We got that booty and wife me. So crazy, you driving me. Girl, you put it on me nicely. She riding it, I'm sliding it. Spread it out to legs slightly. Oh, mama spread them so widely. Caribbean girl won't die for me. She have to die for me, yeah, yeah. Bounce your body up, we bounce you out. Girl, you go down, not to south. Say you agree, I know fish out. Hey, hey, hey. Bounce your body up, we bounce you out. I'm on no scream, no to shout. Hey, hey, hey. No loud them, no loud them. Ninja boy, me not fear nothing. Me, I'm like money and they smell like mint. In a convoy every day flaunting. Yoruba demon and they knock anything. Burning the midnight with the reason. And I cock me rifle just to ease a teaser. Better quickly stop the teaser. Give what belongs to Caesar, to Caesar. Wiggle that booty and wife me. So crazy you driving me. Girl, you put it on me nicely. She riding it, I'm sliding it. Spread it out to legs slightly. Oh, mama spread them so widely. Caribbean girl won't die for me. She have to die for me, yeah, yeah. Bounce your body up, we bounce you out. Girl, you go down, not to south. Sure you agree, I know fish out. Yeah, yeah, yeah. Bounce your body up, we bounce you out. I'm on no screen, yeah. Bounce your body, oh we bounce you out. Girl, you go down, not to south. Too many children, I know fish out. Yeah, yeah, yeah. Bounce your body, oh we bounce you out. I'm on no screen.
Nishakuwa na rafiki zamani. Nikamwambia siri zangu za ndani akaziweka hadharani. Tena nikakuwa na rafiki wa kufa kuzikana. Pale pesa zilipokwisha naye akanikwepa. Nishachumbia mpenzi wangu. Niliponasa mimba akasema sio yangu. Leo minacheka nao, minakula nao. Ila wananitendea, ninajenga kwa, ninaimba nao. Ila wamenigeukia, ninacheka nao, ninakula nao. Ila wananitendea, ninajenga kwa, ninaimba nao. Ila wamenigeukia, roho mbaya. Ila tunaishi nao, roho mbaya. Hata wengine damu zetu, roho mbaya. Ila tunaishi nao, roho mbaya. damu zetu. Wameniwekea mitego nisisonge mbele. Wanatamani vyangu viwe vyao, wananionea kere. Wamengoja nisote wacheke, nisote wase. Wanangoja nishuke muziki wase. Oh wase. Leo mina cheka na mina kula nao, ila wananitendea. Mina jenga kwa, mina imba nao, ila wamenigeukia. Leo na cheka na mina kula nao, ila wananitendea. Mina jenga kwa, mina imba nao, ila wamenigeukia. Romba ya, ila tunaishi nao. Romba ya, hata wengine damu zetu. Romba ya, ila tunaishi nao. Romba ya, hata wengine damu zetu. Cheza kama umepata kazi we. Cheza wakuona menono wa gari. Cheza kama umepata kanyumba e. Cheza kama una pesa za kwako. Romba ya, ila tunaishi nao. Romba ya, hata wengine damu zetu. Romba ya, ila tunaishi nao. Romba ya, hata wengine damu zetu.
Una express kidogo, ndio mambo ya mjini. Ngoja ngoja tu kidogo, simu takuvutia. Una hela kidogo, oh, oh, magonjwa hautibiwi. Ngoja ngoja tu kidogo, oh, oh, simu takuvutia. No focus there. Landlord anataka kodi, wamekuanda una fare. Usilie, usilie. Kesho yako iko shore shore, hey. Unaisi amedelete le, hey. Usiwari yeye yuko na we, hey. Itakuwa shore shore, hey.
Na we, na wewe, na we.
Usilie yuko
na we, na wewe, na we.
Usiogope yuko
na we, na wewe, na we.
Usilie yuko
na we, na wewe.
International boy, DJ Perez.
Nakaja shoka na kutoka, uzidi kungangana. Siku moja utafika, uzidi kungangana. Mama mboga katamboka, wa mjengo we koroka. Mpishi we pikaka, ulinda lango we lindaka. Mama mboga katamboka, wa mjengo we koroka. Mpishi wepikaga, ulinda lango welindaga. Siku moja utafika, Kesho yako iko shore shore, hey. Unaisi ya medilitele, hey. Usibari yeye yuko na we, hey. Itakuwa shore shore, hey.
My paloma, she fire.
some love. Girl, let me give you one more time. I want to give you some love. No woman, no cry. Yeah, yeah. Mi corazón, please don't let go, please don't let go. Come close, make you hold me, girl. Give me love, make you give me well. Mi corazón, please don't let go, please don't let go. Come close, make you hold me, girl. Give me love, make you give me well.
She designer, she like to be designer, and I love it on designer. My paloma, my paloma,
do she fire? That should be my desire. My girl in the retire. My paloma,
my paloma,
paloma, paloma, paloma, my paloma, 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 my paloma.
DJ Perez in the mix.
Baby, when you want to leave, many projects in your cozy mama, kwenye mvua. Kudoa si hofi. Sena we kwangu kivuli. Many projects in your cozy mama, kwenye jua. Tena kwako sikawi. Michezo ya karata rata na ipata pata bashasha. Anani ngata ngata kini kata kata kiozi mbatata. Oma be perepe, oma bebe ni peperepe. Pare papa
pepe, kipepe wa ni pepe kwa jato ni singi.
Oma be perepe, oma bebe ni peperepe. Pare papa
pepe, roma tata ni bebe ni bebe ni deke deke.
What you need? Bahari ya mapesi, we'll get it. Takwa nguzo yako, tasimama weke me. Ain't nobody can love you like I do. Ain't nobody can treat you better. Shante usugu, komando. Kwa mapenzi yako, siski ngo. Tapita chochoro, ana ana do. I go follow, follow wherever you go, baby. What wanna judge, kwako napotea njia. What I feel, kuna mwenye idea. Nataka kujua ni vipi unanipatia. Ni kipi unanipikia na nini unamixia. Kupenda mtu hakuna ujanja, hakuna ushamba. Tashangaa moto wa mapenzi ukipamba. Mtu kubwa unaweza kushikwa kwenye kiganja. Chao wa mapenzi mtu anarogwa kwenye kitanda.
Perepe, oh my baby ni peperepe. Pare papa
pepe, kipepe wa ni pepe.
Oh my baby, ni pepepe, pare papa.
Everybody
knows,
say, I'm a me, I know the
love.
What you need? Bahari ya mapesi, we'll get it. Tapo mzo yako, tasimama, weke me. Ain't nobody can love you like I do. Ain't nobody can treat you better. They call me.
Girl, I don't really care about your body type. What really matter now your vibe. I'll be the one for you, one for you. Don't really have to be the one to go. Ain't nobody fine like you. Girl, I'll be the one for you, one for you. And I feel like I've known you my whole life. Feel like I need you in my life. Nobody if you tell me otherwise. This baby will be mine. I feel like I've known you my whole life. Feel like I need you in my life. Nobody fit tell me otherwise. Everybody does say, hey, mama me I know they love.
Mama me I know
they love.
Mama me I know
they love. Everybody does say, hey, mama me I know they love.
Mama me I know they love.
Pick up my call, hey. Babisoro. Girl, I be the one for you, one for you. My body on you, your body on me. Sweet passion, baby, now you're 100K. Simply because,
and I feel like I know you my whole life. Feel like I need you in my life. Nobody feel tell me otherwise. This baby will be mine. I feel like I know you my whole life. Feel like I need you in my life. Nobody feel tell me otherwise. Everybody does it.
Mama, me, I know they love.
Mama, me, I
she need from a bad boy like me. Yeah, yeah. Sexy kiss is the thing that she ain't for my lips. Yeah, yeah. Mask herself is the only air that she breathe. And when I look into her eyes, I know that she can never get enough of me. Your body high me like lean. When we do it, smooth nip skin. And as the rush they increase, I feel the drip in a yuck. Shorty say she feeling so. She grab my neck and she whisper, please. Shorty give me dirty splash from my chest to my knees. In a bucket list, I give her number one. She need a bucket quick. And when we done, she feel me like a majesty. Grip, 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 grip. Mmm. Round two, quick, quick, quick. Mmm. Round three, epilepsy. Next day we go do one for your place. Make sure that your daddy is known. Make sure that your mommy is known. Switch off that television. Netflix know what I came here for. Shawty better shut your door. Cause I know one disturb me, but Shawty like it when I drill out door. When I finish I go.
The international boy, DJ Perez.
Shamba ukilima unalima usimami. Unafika mazima na ukwami. Safari ni mnadima adilami. Kivulini ushenito wajua loko. Sina neno lengine. Nishaweka nuta. Sitazami kwengine. Wendi utabibu. Unatibu vingine. Nitaweka bango. Wasione wengine. Unavyo nidekeza kamtoto. Singatuki kwako nipo nipo. Ushani duwaza lopo lopo. Baby. Unavyo nitumbua pimpo pimpo. Jonjo zako baby ziko simple.
kubalako oji siyo loko, baby. Kwako na cheche, cheche mia, cheche, cheche mia. Ina cheche, cheche mia, cheche, cheche mia. Ina cheche, cheche mia, cheche.
Nitakula chanawa, nitakula nitashiba. Siku nikienda kulala nitaota mapenzi. Ukisikia naimba, nafura najimbia. Kama ukisikia naimba, naimba mapenzi. Ukiniona nalia, nifute machozi. Jua ukiniona nalia, nalia mapenzi. Oh yeah, yeah.
The International Boy, DJ Perez.
Nishafanya vyu janja janja vya kubuni. Kaisoma namba kwa kirumi. Kujichanga changa mpaka mbuni. Na kumbe na jichanja chanja kama kuni. Jitafuta wapi na kosea step. Labda mvae fashion, jenge shape. Mwishoni ya start without myself. Siwezi kuogelea ya maji marefu. Ndomana bado na kwa na kiwewe. Maswali najiuliza mwenyewe. Nisema ndapata wangu jeni wewe. Haundo naweka kifaranga na mwewe. Mapenzi yanataka uyape respect. Commitment, assurance. Mapenzi so kitu kama pesa bengi. Umpe bunduki mdeni sa zikote.
Nitakula nitashiba. Siku nikienda kulala nitaota mapenzi. Ukisikia naimba, nafura najimbia. Kama ukisikia naimba, naimba mapenzi. Ukiniona nalia, nifute machozi. Jua ukiniona nalia, nalia mapenzi. Oh yeah.
Chuma roboti. So naitaji furaha, amani, upendo ndo nipate komforti. Nimetafuta tafuta njia ni mtu wako mwamini wakoti. Can I count on you baby? Would you give me your loyalty, loyalty, yeah. Rafiki zangu kikutaka tasemaje?
Namwambia please respect yourself.
Kama napata tatizo takubaje?
I'll come around for you baby when you need my help.
Mapenzi yanataka uyape respect, commitment, assurance, mapenzi.
Oh yeah. Nipe chakula ntala, nitakula ntashiba. Siku nikina kulala taota mapenzi. Ukisikia naimba, nafura najimbia. Kama ukisikia naimba, naimba mapenzi. Ukiniona nalia, nifute machozi. Jua ukiniona